Yeah. Bow. It ain't over till sober, baby.
Oh my god.
Yeah. Nanuki vizuri, nanuki mpwanja straight out the bank.
So person when I would extend the topic. They call me toxic, I don't know what's the reason. Or maybe I'm toxic. Nilo wakuto na semes in jia wakundi. Just pull up your socks. Sina muda kupoteza. Don't f*** this drama when I would takula my coffee. Pull up, pull up. Me and my nigga ain't playing for mula. Wampia when I waka tafta pakula. Vichwa vibabu setup za gisula. Ahead of my time, na nyua mtasema notea. We letter to feature futuani katiangu na wewe. Nani atapotea, mana nimechoka kungea. Mina kamua, zeda makamua. Nafanya kikubwa, mana nisha kuwa. Mulize dem wako, nana limzidua. Fudele nko busy kama niko tua, oh god. Bro, remember the face. Squeezing ko vile all over the place. Wapa sona kepa, ma get it straight. Tell him mama on my race. Chili na shpapi ya na muda. Nana mbia buda, ata mkia wili kwangu guda. Let's go, if you wanna do that. Mana tu inyewe tupo nje tu ya muda. Fuka bahuda, Juba iskuzuga. Nala full stamp kaya chuga. Afisha vulugu, alum shali pia. So magoli kala puga, mchizi sina muda.
Sana babaloni piki bali. Bado sijala ani, bado sijala jani. Bado sijafanya kali wao wajihami. Bado sijafanya wapoteze na imani. Bado sijakatiza ibadani. Sikuzi ta sitoke mina shinda tukichwani. Bado sijaingia mitaani. Sorry I'm not sorry. Manojio wangu siwa kuleta amani. I go hard, sijui kurudi. Lipotoka ni mwiko kubugi. We kwa highway, ama njia tu zapanya. Ntapata wapate uzuni. When I look at my wrist, ni muda. Wakwenye, vibunda. Nabidi ni chanje zimbuga. Ukungicheza na muda. Tano vicious, never look to the rim on the fast lane. Bado nongeza gear. Motivation I pata from my peers. Bega kwa bega, michongo itiki. Tugongezo cheers, it is what it is. Tukiona na shine, msoto kari ndopo nyuma. Pazia toka day one, sijacha kukamia. Ika talks like a tie, mina wanangu. Haso zikianza tujali nyakati. Mida ya popo, di mida ya chai. Mlo ni moja, kipolo, kipashu, kileta undezi. Ni tip for tati, mkuda akai. Ika talks like a tie, mkali ni nani. Mkali ni I, Jay-Z, I being with you.
Yeah. Wepo kat na haso sinpangie macha news. Uko lipo toka lisha sota na kuluse. Wasni toko focus na yo macho kwa mi choose,
yeah.
Noma, naleta utata kila kona, yeah. Ninavorusha ya magoma. Vile na wachana na kwa shona, yeah, ni noma,
hey. Mini mtoto kiume, najitu majiz mabov. Macho kwenye mapele, pakona ni trapoz. Uspime umziki mnene, hatu ofima gov. Oh, hey.
Sifindi kwenye kila vina. Flow sick, hauna weza pima. Nalifanya game liwe too good. Yeah, I'm too good. Usidhani jina navyofanya drill. Utasema woo. Ila sema nini miki bezi. Sina got a couple bars. Very crazy flows na madini. Kama nimetoka mara marathon. I'm running the game bro. Ding dong, open up the door. Yeah, that is all. You said you a king. The f*** is the throne. I'm dripping a Louis Vuitton. Vuitton, I deep with your girl. She gone, she gone. I pull up na genga. We on na steams of EGT. The party's on. Yeah, the party's on. Movie, I'm living life wanna dani ni movie. I'm swagina wanasema makuzi. Dogo wajana unajifanya mbuzi. Hauna unyama bado mwanafunzi. Umeanza kuchana lini juzi juzi. Sema mikicho sifati miluzi. I got a dream na saka michuzi.
Like yeah, she sound we lada. Hala to get money, hala to get charter. Can't you with the father, my son, na daughter. My mama, she sick, anaitaji kubona. My medical bills, ya nani bahoma, ni noma.
Make him goja, kwanza goja. Took a big time, you can stop my shit. Give me some of your money, let me ready in this beat. I can never hit your shit, my shit. Big guy and I'm tryna leave. Father, fanya pango niwe lida, nikipa the case. That's the only time I think bigger. Come on, make money, you don't make sense, low nigga. I'm that nigga, I'm that dope. I'm getting bigger, I'm going real. I've been cold the whole season. I should do my next song easing. My desert is my enemies alive. Rap shoe for no reason on me. Flow bass so baby under the seat my man. Gas kuna kuku wanna take a beef again. I ease my pain, rap style ain't never the same. Hot girl on my list, never the main. See the rain on my system, never the pain. I take a game so heavily, never the same. It's just on the ballistic guitar, never the aim. See the family hating. Wait, your sh** sound like bubblegum, chocolate, chewing gum, popcorn, going home all alone. I don't like rainbow, I don't like, I don't. My sh** sound like two straight, double day, candy paint. Let her hate, no debate, climate, eliminate. Man, I be killing this
bitch. Lee, show, BMW needed some dough. I'm started, I cannot stall. Naga what does, Swiss champ, one in the most. Gang troops, I make a move. Ooh, ooch, nye my doggo, M, come on. Mina chesa na moto transformer. Me, I don't f**k with the rumors. I came with the squad with the shooters. We pull up, live with the show. Keep made in the Doma. To compare ya muda. True life, new style. Pow, Yuda. Like, oh, don't touch this, you're mortal.
Ngoje tuwaze nakatiba now. Kona njaa pato shiba now. Menu imba ni kwa das nole. Ni kantu vizi paka kwa madiba now. Tanzania kwenye map now. Yule boy is the rap now. Rapper soko awa one kani wote shava fisho kwenye kwa pal. Nadhani mnipata now, you nadhani mnipata now.
Mi ne rapa se nata na, mi ne rapa se nata na. Ila nata meke na kino, tunenda jino kwa jino. Sasi fikile mzanzi madiba tushemwaga wino. Kwa hizi kwa hivi, you got to know na I'm busy na show. Sa hivi nilipo unipati bro, young rich nigga, sana ifa goli. I hate us, big keep talking. Funga do monaco kini kuta, I'm smoking. Funga do monaco kini kuta, I'm smoking. Funga do monaco kini kuta, I'm smoking. Yeah, you know I feels. Mi nataka wana keep it real. Nasi paga deals, nice up meals. I'm grown, gotta sign, mi na pay bills. Ha, mi na yule boy mkali yo. Kwane wo juu una barrio. Mi na shino studios kumpari yo. Kada fiku mutama mbari yo. Ha, ha, ha.